remix asekhona ka Rob Ukuvu naso ekaputu tuse Newcastle matate tuse Newcastle matafe uthi chole sona uthi chole sona ukumtshelisa into esenzwa uthando lwakhe enhlizweni yami okokuqala njengakusho ngiyamthanda amphoxi number two izimiselo umbola okwesithathu nokokugcina mina ngazisaxabana nangakhohlwa somgazini funa ukumtshelisa into esenzwa uthando lwakhe enhlizweni yami Ngokuqala njengakusho ngiyamthanda ngomthonzi Number 2 Isimiselo ukumbolela Okwesithathu nokugcina Mina ngazisaxabana Singakhohlwa somgazini Number yami leyo 91047 Zona ungiphinde 91047 Inamba yami leyo 91047 Zona ungiphinde Singakhohlwa somgazini Number yami leyo 91047 Zona ungiphinde 91047 Inamba yami leyo 91047 Zona ungiphinde Usungakhohlwa somgazi Awungisize somgazi Awungisize wemzala wami Awungisize somgazi Awungisize wemzala wami Ngabembali ncwadi encane manje ngiswele ifulophu Ngabembali ncwadi encane Ngabembali ncwadi encane manje ngiswele ifulophu Ngabembali ncwadi encane Uma uphina umbona futhi unothikelela umtshela ukuthi cela ngifonele Uma uphina umbona futhi unothikelela umtshela ukuthi cela ngithinte Number yami leyo 91047 Zona ungiphinde 91047 Inamba yami leyo 91047 Zona ungiphinde Usungakhohlwa somgazi Number yami leyo 91047 Zona ungiphinde 91047 Inamba yami leyo 91047 Zona ungiphinde Usungakhohlwa somgazi Tuse Newcastle matate Tuse Newcastle matafe Kutu chole sola Kutu chole sola Funa ukumtshelisa into esenzwa uthando lwakhe enhlizweni yami Okokuqala njengakusho ngiyamthanda ngomphoxi Number 2 Isimiselo ukumbolela Okwesithathu nokugcina Mina ngazisaxabana nangakhohlwa somgazini Funa ukumtshelisa into esenzwa uthando lwakhe enhlizweni yami Okokuqala njengakusho ngiyamthanda ngomphoxi Number 2 Isimiselo ukumbolela Okwesithathu nokugcina Mina ngazisaxabana Singakhohlwa somgazi Awungisize somgazi Awungisize wemzala wami Awungisize somgazi Awungisize wemzala wami Ngabembali ncwadi encane manje ngiswele ifulophu Ngabembali ncwadi encane Ngabembali ncwadi encane manje ngiswele ifulophu Ngabembali ncwadi encane Uma uphina umbona futhi unothikelela umtshela ukuthi cela ngifonele Uma uphina umbona futhi unothikelela umtshela ukuthi cela ngithinte Number yami leyo 91047 Zona ungiphinde 91047 Number yami leyo 91047 Zona ungiphinde Usungakhohlwa somgazi Number yami leyo 91047 number yami le.